Kibaruya duman senantolantan bunagun kan farafina gun kan kɛrɛnkɛrɛnyana farafina tilebi yanfan na min be zone ufoa a o kofɔ. Koronavirusi bana min tun kɛra sababu ye kan U17 farafina senantolantan denmisɛnw minw si ma tɛmɛ san 17 kan k'olu ka Marɔk bafilɛnigɔni kelen eliminatɔrɔ sonsoro u bilala waati wɛrɛ la. A eliminatɔrɔ be daminɛ san wɛrɛ san bafilɛnigɔni kelen janviye kalo la k'a damina tile 29 k'u kuncɛ san wɛrɛ fevriye kalo o san bafilɛnigɔni kelen o tile 7 la. A eliminatɔrɔ ɲɔgɔndanw be tan Sierra Leone jamana kan. Hakilinajiginna turnuwa UEFA A kalifikatif a tun ka kan ka tan desanburu kalo ye min bantɔla filɛ k'a damina tile 11 ka taa bila tile 21 na. Mali bena ye eliminatɔrɔ nunu kɛnɛ kan ka fara Mali kan Cape Vert, Gambi, Guine, Guine Bissau, Liberia, Mauritani, Senegal ani Sierra Leone jatigi jamana 9 don. Hakilinajiginna kabini san 1995 kan U17 ɲɔgɔndan be senna. Mali y'a jɔnjɔn ta siɲɛ fila ka tugu ɲɔgɔn na. Hakilinajiginna o kɛra san 2015 ani san 2017. N'an bɔra o kɛnɛ kan an be kuma kan U20 kan. U17 kɔrɔw don farafina senantolantanw ko don minw si ma tɛmɛ san 20 kan. Olu ka ɲɔgɔndan tako 22 o be tan Mauritani jamana kan san wɛrɛ 2021. Jamana 12 de bena u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan na. A jamanaw dantigɛlen filɛ Gambi, Mauritani jatigi, Burukina Faso, Ghana, Namibi, Mozambique, Tanzani, Uganda, Centrafrique, Cameroun, Marok ani Tunisie. Mali min ye kan U20 2019 jɔnjɔn ta Niger ale sen tɛna ye Mauritani ta la ka da kan a ma se sɔrɔ eliminatɔrɔ kɛnɛ kan. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siya ka Traoré ka laseli don.